It's the money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubone ngiyashisela Uyaqwebezela, uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga siko tebuna ngini Uwama ngomu umutala ngiti Uwama mfuni kevanya Ezo flexa ngomumu Hey, malavi Umalanga siko tebuna ngini Uwama ngomu umutala ngiti Uwama mfuni kevanya Ezo flexa ngomumu Sezo paraka kum Iko timba espo ngolo Bensa talinda nganipo Nizo basu nangangelo nosipo Nosipo Wee Sezo paraka kum Ngikudinga isiphongolo Ngisacela inhlanganipho ngizokwazi ukunakekela unozibo Unozibo
Uyaqwebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Uyaqwebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Yeah, she said, oh.